lali sugo goto moore tedo gonda hakkunde koyde moorawa dewto doggude ka waawa don sabi inni ko kay jaati ana dunja mo wirfaade don ana ye wattu fu nanno hedi innirabe don wadan lebal sukabe
o mbaa ko wolob dilanga ko
non mimine moora cukalim pamaro mi tula kasmi tongabe aranno mede wulla fande mebbe woowude don yogabe mebbe giddi dungu goto ana wara me moora ben sabi ku he mebbe ana jogi sugundu mine moora suka fu bo temdere ke wattu fu so mi moori suka don so walani on nyaba do sabi mi yida fe moorde mo kasin mi mo dan so moora ka jaati wullan sabi o an yidi moorti
awa kadai
ewi morobe murde sugo mun illa ana famdi dun wadan fa sukundu mun heewa fayya tawede dun wa wiyede yalla dun gonga ka fu e tawede be kultiwide innirabe kany ngaddat suka e muben fa moro famro e maw koy fu ana tawe e mabbe
yogabe mebbe ana wulla sanna sabbe munyata jodaade mel fi dabiriji fu yalla me heba me morobe ni watti mo yawiri yogabe mebbe ana wowa no sedan sedan rebbe ko heew hannen so ni suka be goddo ana muri a tawani ge be suka ana nangabe du sabi hannen so rebbe ko heefu ana yidi waddude suka mu en mora yogabe robe jati ana wada cugolum en giddibe buran libbi nay be wi asunala moore mede salo jati moore yogabe mebbe so walani be sugundum e heew sanabe so be warga mede sodan be bonbon e biski me dokkabe yalla be deddo
le walitagol adnar ndu moddu mbaylitake morobe morddi fina tawa mbaylitake morude morddi nyawtude fay etawede yogabe kaba hen andal sanne e wi karamogo Musa Bala Balo andindo kabar fina tawa to siguto si e lenyol fu e morddi modon
parce que nazara nana mara ulude nana nukul
natum tuba ko be leddi do sabe hanne so ko heewi yida morddi kasin sab tuba ko be waddi tukini kisi ko rewbe meden wattata e ko e men handen nyaajira gasa jeewi rewbe tuba ko be attawane jogi peñi ngaji e kulleji ko mujnita sugundum en patte ko em en tuna gaddo warato rewbe meden balebe sa jewna aran le galle gode homa fu anan labere no lamu goto duudu modja dun nati en sabe yimbe heewbe hebi nyaw ko noddirta sidam ga aran no hono i kulleji wala lenyon fu e mon
tugo mbala cemani ko golup mi dika gona
le sahal leydi meden di rewbe ton sugundoji mobben ana moddi ka nguru sugundo atawan ana waggidi to gawoto innirabe yogabe atawan kany e morata sukabe mobben sabe wi mabbe mordi ciewdi sanne ana wawi wadde kutteji do suka le mabbe ana hen maryam innira goto
surtout les filles d'entre
won tugabe robe ku bawta lebbi tati wartande lebbi jeegon ana waraga mi mora ben mi wada cuddiji e ko e mebbe yogabe mebbe jaati dum welad en sabbe wawa muynde torra mudun robe nduko heewmi en yida warra jodoga boya sanna taw sugam en moraka
qui ne peuvent pas supporter d'aller s'asseoir
halde hala kutteji andimbe kabaru cellan sukunduji koltiwide modde sukabe won datikandi jokkede do mun e wi maya mayga andido kabaru nguru sukundu cukule ndewo morte koy koy anakani yonnyede
so wanya des enfants qui viennent avec les devantures tout
won sukabe yogabe warobe den ata murgo me ana tidi sanne sabe yogabe joni sa murden soni wala ni laba hono tinemu en sukundu wondu tun menen so neddo wadi joni sama murdun soni wala metlo melota kaka amen goldedri soni mora goddo kasin pati do nato sabe hewtine goddo do nyaw me wonga nebanji hone bulanga nannan mudun fatade neban kaku kuma foppata sugundun
ande be kabaru cellal kanyen heddi mubben darti e sarabe joppo sukabe burde no jidiri pati lato ko yidaka